Jana na leo, mapenzi imekuwa kilio. Maleo machweo, naona nazidi wambio. Sio jana na leo, mapenzi imekuwa kilio. Kweli haya haya, yalimtesa mama di leo. Kweli haya haya, imebaki picha ya video. Kweli haya haya, yalimtesa mama di leo. Kweli haya haya, imebaki picha ya video. Chozi langu hilo linanondoka chini, chozi langu hilo aridhini, chozi langu hilo mapenzi, chozi langu hilo, chozi langu hilo, chozi langu, chozi langu hilo, chozi langu jamaa, chozi langu hilo. Ajali tena ni fumbo, tunacheza kamali. Fumba ufumbue penzi hatari, tena ni fumbo, tunacheza kamali. Penzi pata potea, penzi pata potea, penzi pata potea, penzi pata potea, penzi pata potea. Penzi pata potea, penzi pata potea, penzi pata potea. Chozi langu hilo linanondoka chini, chozi langu hilo aridhini, chozi langu hilo mapenzi, chozi langu hilo, chozi langu, chozi langu, chozi langu hilo, chozi langu jamaa, chozi langu. Kama mkulima mwenye shamba alipanda viazi, akachimba chimba akakuta limazi. Lololo bahati ya mtu mwenye shamba, lololo ni shoti aliteswa na mapenzi. Lololo bahati ya mtu mwenye shamba, lololo ni shoti aliteswa kwa mapenzi jamu. Mapenzi, mapenzi, mapenzi wewe, wewe unaniumiza. Chozi langu hilo, chozi langu hilo, chozi langu mama, chozi langu hilo, chozi langu hilo, chozi langu hilo, chozi langu mama, chozi langu.
This is love, Samira, the greasy cheesy. Uspi made this song.